Wazazi yangu kama leo minapenda, watu wengi kama wanalumia. Ati mimi mtoto yako minafanya mbaya, sasa yangu minaomba. Minataka baba yangu onesaidie, kila kitu mnya minafanya mbaya. Mimi fire nigga wanaimba, baba yangu hakuna mwingine. Bibi yangu kama leo minaleta, nyumbani baba yangu kama lunatema. Mimi nakuwa mtu mbaya, fire nigga rasa nafanya nini. Unataka mimi nyumbani, mimi fire nigga mimi nalia. Mina jua ati we mtoto yangu.
It's a badass, that's the money you need.